Esule yokusatu. Era obanga awayo sadake yebiweebwayo olw'emirembe bw'anaawangayo ku nte oba nnume oba nkazi anaawangayo eteriiko bulema mu maaso ga Mukama. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gwayo yaawaayo n'agitira ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo abaana ba Alooni bakabona banaamansiranga omusaayi ku kyoto enjuyi zonna era anaawangayo ku ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Amasavu agabika ku byenda n'amasavu gonna agali ku byenda n'ensigo zombi n'amasavu agaziriko agaliraana ekiwato n'ekisenge ekiri ku kibumba awamu n'ensigo anaabijjangako. Awo abaana ba Alooni banaagookeranga ku kyoto ku kiweebwayo ekyokebwa ekiri ku nku eziri ku muliro kye kiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama. Era obanga awaayo ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama ku mbuzi oba nnume oba nkazi anaagiwangayo nga teriiko bulema. Bw'anaawangayo omwana gw'endiga okuba ekitone kye anaagiweerangayo mu maaso ga Mukama. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'ekitone kye n'agittiranga mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo abaana ba Alooni banaamansiranga omusaayi gwayo ku kyoto enjuyi zonna era anaawangayo ku ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Amasavu gaayo omukira ogwa ssavu omulamba anaagusaliranga kumpi n'omugongo n'amasavu agabika ku byenda n'amasavu gonna agali ku byenda n'ensigo zombi n'amasavu agaziriko agaliraana ekiwato n'ekisenge ekiri ku kibumba awamu n'ensigo anaabijjangako. Awo kabona anaagookeranga ku kyoto ekyokulya eky'ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Era obanga awaayo embuzi anaagiweerangayo mu maaso ga Mukama. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gwayo n'agitira mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu. Awo abaana ba Alooni banaamansiranga omusaayi gwayo ku kyoto enjuyi zonna. Awo anaawangayo ku yo ekitone kye ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Amasavu agabika ku byenda n'amasavu gonna agali ku byenda n'ensigo zombi n'amasavu agaziriko agaliraana ekiwato n'ekisenge ekiri ku kibumba awamu n'ensigo anaabijjangako. Awo kabona anaabyokeranga ku kyoto ky'ekyokulya eky'ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro olw'evvumbe eddungi amasavu gonna ga Mukama. Lino linaabanga etteeka eritajjulukuka emirembe gyammwe gyonna mu nnyumba zammwe zonna obutalyanga ku masavu newaakubadde omusaayi.